studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Talatare jeugom lewru décembre hitane 2016 jenna yande sokidu studio tamani miden tawa les maisons de la presse pomoko jottinono do kabaruji di Umar Waygal Mohammed watara wonto oggi jande to de grabo on compétite wi de kawtal mangal fuddi leedi Senegal no kono dirte da Dakar ngal do kawtal kanko horejo leedi horejo leedi Senegal kanye e ministre leedi France communi do kabaru solda simbe fobe kondi tiwide wattu jono sina dia yalla hono leedi el Afrique de kan be dinrede bawde so keba fewtude no gubi jaddin kobbe ngorino dunki ande no jaddin kobbe ngorino wattu jono kolli tiwide bawde kanye e kintinde arme o tan hejeta wakkati jono hono jaddin kobbe ngorini nokkule de en kalan kabaru goddo kasen won kanko sariya amadou ayya sanago yeruube makko be wondibe holitande sariya o botinama kenyan du jango sariya o hani fuddutinde kasen sabide yimbe el kadbe sedade be wiyama yogay mabbe fu njiyaka kenyan le suudu sariya ndu kawrtal mangal fuddi kenyan do bomako do faabe jotto wattu jono yalla hono gari bawal ngal wori le nokko le ngal do kawrtal be ngaram be jaltinde hen dati be jotto yalla hono gari bawal hani butirede le nokkule de won yimbe el garbina wakkati fuli dati di secret di wono sembe kabaruji dum joginio do betande di battera joji di fa gasa bismillah modon e hedade ko horejo leedi Senegal Macky Sall kanye ministre kuminido kabaru leedi France di solda sibe gombe tombe Jean Yves Le Drian kawrtangal ko fuddi kenya to Dakar to ko be fuube koliti wiide jeewa yalla hono leedi el Afrique de kan be direede bawde yalla jam e deedana warta le nokko tiagal mudo kanko ministre kuminido kabaru solda sibe leedi France di o holiti wiide jeewteddu do woni yimbe la kuminibe kabaru jam e deedere le leedi medeni no kan be direede bawde hejo jumude di dumbayite hono di ngori nyaloma hande o fa kebe famtade kede Mohamadou Sama Seku
watu ne horojo leedi Senegal bami hala e uditigol ngal kawrtal Dakar fawingal do jam e denagu der runde Afrique holiti wiide sollatsabe leede Afrique kewde ngana landinibe no haniri leewi mako runde Afrique de huncan hore hejoji kewdi di jamirta non fey sodugol kaki kaborde wakat jun o yela kanko horojo leedi Senegal yo leede de tinno huncande hore kabaru denagu micintitimi dun bondedebe be ngana fey yimbe le jogibe yurmende be yimbe landinibe don jogibe kaki kaborde kantide de tortoner golleji mabbe tanyudi Jean Yves Le Drian holiti wiide ko buri huncanede hore yo mijoji jottidi kandi nawtarede ner golleji deejere kani wottanede hakkille yella kabar golleji denna goddi ana mbawa darnede no haniri kanko ministre leedi France holiti wiide mangal pad en runde Afrique de ana kasindini jande e kaki kaborde o wi dun ana hani do e cakkita hitano 2017 de pat be jeba fuy kaki kaborde kertade lolido equipement non litu e Union Européenne yamiri yo mangal pad en leedi Afrique de nawtoro wattu hitano 2014 de
wattu joni o honno leedi ele den gorino leedi ele Afrique de wajibu jewta yalla hono be fukani rentinirde bawde mabbe no armeji den gondino dum moddintinire non kanko don kanko no docteur Ousmane Cornio kumini do kabar jam e deedere hollitiri wiide le majjo wi ekintinde kanye hokkude arme de kaborde tan o wi dun nafata wattu joni no gubi jaddin ko be gorino o wi kanko hore makko ko yi le hen wajibu jewe yalla hono leedi ele de kani rentinirde bawde mudu en kanye leedi ele tuba kube de du jaya yalla hono kani hokkirde ko mbayi fu jewe yalla wattu joni yalla leedel de fan dentina bawde mudde fa pewte no jaddin ko be ngorino kede ko mo sifi do hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
dans la mesure où si l'on connaît
hewti eden andi no solla sabe amen be ngorri fewde sifa kaki kaborde de bondrebe be jogi min mila wiide wattande hakkile no leeda runde Afrique de kibirta kaki kaborde kantide an hani jati ka e hakkile am yo kabar to tondiral hakkilaji non tafun bokat jun o kay mangal pade men be mbawa fi darnaade kabar denagu meden denno an hani leeda Afrique de fabondira dum yata dun tiagal tubakube be yalla bural ana hebe do be do bondarebe be bangal leedi malindi kay gilla e fuddore tilalaji di e UTM dawri jande mangal padu membe e kapsa eldun hinnike jande polisabe e gendarme en denno e hulta wiide wona tan tilalaji kaki kaborre non be kasindini faabaaji guddi latudi sababu be kuntena hoore kabaru bondarebe be
sekrab so ngabiddo bemal andengal odo bayniltirton mi jojju modo e hello amel ngal mi noddirta phase Facebook e compte Twitter studio tamani litinde wiide wakkati jono sariya do wono kanko baylitindo laamo kiddo leleedi medendi Amadou Ayya Sanago an yahatan sariya makko an bottine kasen kenya do holita wede kanko e Haifa be fu be nab amale suudu sariya ndu kanko don laamido to sarete to holiti wiide sariya o bottinti sabde yimbe el kanbe sedade be njiakaton fa hande kanko don procureur general gondo to holiti wiide jewtete yalla hono don watte fa sariya o fuddita alal bar warando wi fesu yimbe be ngara ngaddirte ton karahan kede kanko no dirte Mohamed min kulbole kanko procureur général cour d'appel do bomoko do comme halido hen do faccitango Mohamadou Samaseku.
Nous avons servi les citations, ils sont
ici. Ala sede be hala masane ana hanno mi horam tawetun on tagi wide fuddode sargul gul hebe mabbe ana wonno do kambe sede be ana kewi non tun tagal dum woni ko hebe mabbe hoti ka wondun keddibe tun wakat jono sede en joyon yimbe le torrabe ngoni politibe sede yade jonno min dawrano keddibe kebata wartude min gadam bawde amen fuf salla do e alarbare de be fuf e be ngara salla suudu sariandu na baw darnaade kibar mudun no handire
wala dum e serenement ce dossier là.
Kawrital mangal fuddinto alanziri to kawrital jowingal wattu jona faabe jewto yalla hono kabaru kebe kani beedred leedel afrique de lengal do kawtul ko yata yimbeel udinaaji dido ma na gonno e magal nombe kollitiri wiide wattu jona be jaa yalla hono yirwere hani waddirde leedel afrique de fo e mangal mudum malle hore mudu kedjar mudan wonno ton won kanko ministre kuminido kabaru kebe leedi meden di kanye yimbeel huminibe kabaru yimbeel gollobe dum woni hono gollonobe ko he mudde hollitan wiide kanko odo ministre o mo wonno ton kede fa hande fa kebe famtade do ko Mohamadou Samaseku mobini en do hen
fanangal kawrtal aljengal yo humtande hore kebe runde afrique de gulidal hakunde lede de bedan yiriwde mo fufdun nawtorto nafakaaji maggel ministre koni basidibe e yimbe le tuddube hewbe gontun e do inde leedi mali o holiti wide ko ngal kawrtal hana fiyebede kede do nemo
l'intérêt d'un tel événement
nafakaaji de leedi men hebata e honongal kawrtal e ko julabe men be e be leedi algerie be jidan andundiran totundiran hakillaaji e kabaruuji bawdi lata sababu lede didde keba projeji nafuji en sanne buri fuf en be dotor famu ande golleji amen e kanyadun kabaru jogalal majji bangal uditigol gollude yalla runde afrique de ana yirwa
porter la croissance en afrique
ko gollude hakunde lede algerie e mali andira yo kabaru denagu tawene won bibe lede mali kuliti be wide lede didde anan bawi huntande hore gollidal kabaru kebe samake maryam kunare yo gollowo kabaru ande jate o goto dun e kedjabe lede mali be kede denna ko haliko
clairement nous avons plusieurs
minen e julabe hebe keban wadde tutundral hakillaaji do golli dal mbawgal nafude leedi malindi sifa golleji di min bawi nawtorade yalla edi njiriwa yo kabaru demal kabaru usine ngaji kabaru jagu e kany kabaru golleji mudi mahugul se bame misali fa goto dula bawde leedi algerie bangal kaki kasindini di der kabaru gollirde mawde denno julabe leedi algerie be ana politi huntande hore hakune mabbe be leedi mali be salla be do ana bawa nawtorade ande mabbe de tagal tutundral hakillaaji julabe be sisiliji goddi dum gatanama hakkille der gal kawrital hala dati dabreji yoga hala ma bangal yirwinde jagu hakunde lede afrique de huntande hore dun gollidal kabaru usine ngaji e sifa golleji kebe goddi
kawrital mangal fuddi kenen do bomoko don jowi gal wattu jono hono kabaru garibawa gal worri le gal do kawtal kan gal waddi do baldi dibe jewto ten wattu jono obe jaa yalla hono be kani sakirade no garibawa gal worri wakkata fuli dati di tagal mudube bibe ngaran yaltinde hen hejoji be jaa yalla hono be kani hokkirde jama o jagu no kan hebirde kebe muuden fa deyal honobe kaani sekirade gari bawal ngadongal wakkati fulli dati di nombe kollitiri wide lannibe odo golle suudum ministre humnino kabar himme e yurmen leli di meden di kede kanko no docteur Ibrahim Abba o kanko lami don suudu sarwusu humnino kabar himme e yurmen yo jokko lami do towo nombe kollitiri wide ko haali do hen do faccitango Mohamadou Samaseku
yo di dans tous les grands centres urbains
wakkat jun o der ngalluji kewde leedi malindi yo ujunaji himbele ujunaji lojabe ujunaji sukabe e ujunaji rewbe talka en jete du lay mawdi di nyaagade garbu yakko one yu kabaru dina non ka dum sotti no jamaro der nawtorto dum joni ko den no imade amen yu hadde dum kala imabe mbawdo gollude totata golle sifa golleji kebe mbawdi nafude be hewbe e bedo garbinobe be na mbawi gollude golle demal ma minji yakko en ma golle juude godde ko be kasindini tan yu kaaki gollirde den no yu fide dabare no be kibirta di ka bangal be mbawa gollude be kay la mo hani darnaade kabaru faaba ma
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Se grabu jurnere jelo ne le réseaux ngaji me di en puddiran do moccidobe kollitiwi de kawrital dum wono no kuma ngaabe famarbe gombe ni sa haliidi me den di kawrital mudden fuddito moccito ko li fana ngal do kawtal be jewto wattu jono projet ngaji be kani yeltindi yalla yirweran wadde credit gondi tondi lanni be ngal do kawtal yo suudu ministre humnindu kabaru kubeje le leedi me den di hokkindiri juude sandu walde wondo le leedi belgique humnindu kabaru yirwere ngal dan faado buram do be kollitiwi le ndeda yontere fo be gonde yaltinde le hen heejo jifa djel hono be kani haberde ton e wayde nyamde fa hara sukabe de ndedo yontere be ngara hokkuto sukabe dum wonono nyamduuji di vitamine A woni le hen sukabe be lebbi djago fa yotto duubi je kanyen ngarta hokket dido nyamduuji koni fana modu fa chakko dum nyawuji ton gi le deedi dogoji kanyen wayde nyamde fa hara sukabe fa yotto yo hono maye sukabe ko watta ton ko be djel hono be kani buytirde dum garanti minirem fa do gawodo be kolitiide camion goto iwrido bomako do ana gandi gawonde yimbele bombe sumbu pali o do camion e lawonde pali monde yam be ciutuma ciagal mudu de be ciumi o do camion wakkati de be ngadanno o do golle de do be goddiri non galure gawonde ko yata kilo nga chapantati be koliti wiide won jagotodo goto kanyu je o do camion ka sofero kany amparanti tawat le hen o fu wala fu ko be do yimbe na ngadi min sekrab do kante nyalaw mande kabaruji me dimi joto sanne hedade hejo me kafa hande fat je hono andir ono do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam